waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Autismka waxaa lagu tilmaami karaa xaalad caafimaad oo aad u kakan oo saameysa koritaanka dareen qaadayaasha maskaxda, taas oo ku sababta qofka qaba in koritaanka iyo tayada garaadkiisu ka gaabiyo ka dadka isaga la mid ah ee aan qabin autismka. Ilaa hadda looma hayo wax gaar ah oo lagu sheego inay sababaan iyo wax lagu daaweeyatoona. Noocyo kala duwan ayuu yeeshaa, qof walba oo uu ku dhacaana wuu ka duwan yahay dadka kale ee iyaguna qaba. Waa xaalad caafimaad oo adduunka oo dhan laga xuso bisha Abril labadeeda sanad kasta. Inta ilaa hadda la og yahayna waxaa loo kala saaraa saddex nooc oo kala ah: autistic disorder, Asperger's syndrome iyo pervasive developmental disorder. Hay'ad Australia ka jirta oo la yiraahdo Autism Spectrum Australia ayaa sheegtay in 80 qof oo Australian ahba halkood qabo nooc ka mid ah autismka, tiradaasoo la qiyaasay inay 40% kor u kacday ilaa sanadkii 2014.
Autism is when child's verbal and non-verbal communication.
Autismku waa marka isgaarsiinta hadalka iyo tan aan hadalka ahayn, la xiriirka bulshada, xirfadda la dhaqanka bulshada iyo cayaarahuba ay ka hooseeyaan meeshii laga filayay marka uu da'da joogo. Dr. Malban Degan oo ku takhasusa cudurrada caruurta oo magaciisa la yiraahdo Dr. Raj Khilan ayaa yidhi cuqdad iyo sheex laga qabo caafimaad darrada maskaxda awgeed ayaa waalidka iska hortaagi karta inay wax ka qabtaan marka ay arkaan calaamadaha ugu horreeya ee autismka caruurta. Daraasada ayaa lagu ogaaday in haddii hore loo ogaado autismka caruurta isla markaana hore wax looga qabto uu yahay mid faa'iido u leh caruurta. Gabadhan la yiraahdo Karen Nicole oo dhashay wiil 4 jira lagana helay autismka markii uu 2 jir ahaa ayaa tiri waxa aad noo caawiyay in hore loo helay autismka wiilka haya, taasoo noo suurta gelisay inaannu mar horeba siinay caawimadii uu u baahnaa.
Having your child diagnosed at an early age, it's not only going to help them, but it's going to help you. Like
in hore loo ogaado waxa haya cunugaaga isagoo oo qoradan uma aha, laakiin adigana way ku caawinaysaa. Ma ogi sida noloshaydu amintan noqon lahayd aniga oo haysta cunug 4 jira oo qaba spectrum oo aanan helin kaalmada aan hadda haysto. Cilmi baarid laga sameeyey hidde-sideyaasha ayaa soo jeediyey in haddii uu labada waalid midkood qabo autism ay u badan tahay inuu u gudbiyo cunuga ay dhalaan. Xaaladda spectrum disorder oo ka mid a 3 nooc autismka loo kala saaray ayaa iyadana cilmi baarideeda lagu ogaaday in ay gabdhaha iyo wiilasha ku badan tahay. Wiilka ay dhashay Miss Nicole si caadi ah buu u korayay ilaa da'diisu gaadhay 18 bilood, markaas oo uu bilaabay dib u dhac. Wuxuu joojiyey inuu saacabadiisa isku garaaco sida loogu yaqaano caruurta. Wuxuu kaloo joojiyey inuu la heeso heesihii uu hore u jeclaa ee la heesi jiray, iyo xataa inuu hadlaba. Hooyadiina waxay tiri, anigu hooyo cusub ah, aad bay iigu adkayd inaan xamilo xaaladda wiilkayga ku soo korodhay. Waxay kaloo sheegtay in markii cunuga laga helay autismka ay ku dhiiratay inay autismka sii raadraacdo oo wax ka barato.
The minute he was diagnosed, it was like a relief off my shoulders of like, okay, well now we know what's wrong.
Markii autismka laga helay waxay ii noqotay miisaan garbahayga ka dhacay. Hadda waan ognahay waxa haya, aan ka caawino inuu ku guuleysto nolosha, aan ka siino dhiirigelin. Halka aan ka oran lahaa waan rabaa inaan ku caawiyo, laakiin garan maayo sidii aan ku caawin lahaa. Madaxiisa ayuu gidaarka ku garaacayaa, waayo wuu ciishoonayaa, wuuna isqaniinayaa. Albaabku istaagayaa 2 saacadood oo ka ooyaya, anna waxaan ku soo dhacayaa xaalad ah garan maayo wax aan kuu sameeyo iyo sidii aan ku caawin lahaa toona. Caruurta dhalatay iyo kuwa raad dhaqaajiska ahba haddii ay muujiyaan calaamado ah inaanay xubnaha wejigoodu dhaqdhaqaaqin ama laga arki waayo eegma toos ah oo ay kugu eegaan, iyo dhaqdhaqaaqa kale ee lagu garto inuu cunugu caadi yahayba, waxaa lala xidhiidhiyaa in calaamadahaas yihiin kuwa autismka. In caruurtu saaxiibo samaysato oo ay xidhiidh la yeeshaan caruurta kale ee facooda ah waa qayb ka mid a koritaanka caruurta. maamulaha cilmi nafsiga ee Life Autism Center ayaa sheegtay in ay caruurta autismka qabta ku adag tahay in ay saaxiibo sameystaan.
Often kids with autism find that very difficult to develop those kind of really close.
Sida aadiga caruurta autismka qabtaabay tiri way ku adag tahay inay sameystaan xiriirka hoose ee nooca ah waayo waxay bulshada u arkaan si ka duwan sida inagu u aragno waxaana laga yaabaa inaanay baranin tilmaamaha dhaqdhaqaaqa jidhka iyo codkuba bixiyaan kuwaas oo inaga si caadiga inoogu yimaada waayo waynu iska naqaanaa sida loo turjumo fariimaha qarsoon ee la isugu gudbiyo dhaqdhaqaaqa xubnaha si aynu u fahamno dareenka dadka kale ee dabadeed ficil celinteeda ku haboon uga bixino iyo waxaynu ka nidaahno macluumaadka aan afka laga odhan oo dhan. Waxay qoysaska caruurta haysta kula talinaysaa inay caruurta baraan xirfadda bulshada taasoo u sahli doonta inay waqtiyada dambe si caadiya ula noolaadaan bulshada. Nicole Rees waa ku-xigeenka maamulaha hay-adda samafal ah oo magaceeda la yiraahdo Amaze oo 50 sannadood bulshada autistic Victoria caawinaysay. Hay-addan waxaa bilaabay qoysas haystay caruur autism qaba si ay u sameeyaan wacyigelin dadka autismka saameeyeena.
Amaze comes from the position that autistic people have real strengths, talent and potential.
Amaze waxay rumaysan tahay in dadka autismka qaba leeyihiin awood dhab ah, hibo iyo inay wax qaban karaan, iyo inay yihiin xubno qiimo leh oo bulshadeena ka mid ah oo ayba wax kala shaqeeyaan. Sida awgeed, waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu isfaham iyo taageerooyin u sameyno dadka autismka qaba, kana shaqeyno siyaasadda guud ee si ay dadka autismka qaba u helaan sinaan. Fahmida iyo maamulada autismku waa mid ku adag qoys kasta oo ay saameysay. Dhib ka sii badanse waxaa qaba dadka aanay Ingiriisku ahayn luqadooda koowaad iyo kuwa ku cusub Australia oo aan faham ku filan u lahayn adeegyada iyo taageerooyinka caafimaad ee ay ka heli karaan Australia.
We know that some refugee communities and migrant communities are less likely to be regulated.
Waan ognahay in qaar ka mid ah bulshooyinka qaxoontiga ku yimi iyo bulshooyinka soo guuray aanay u badnayn inay si isdaba joog ah ugu tagaan kalkaaliyeyaasha caafimaad ee caruurta dhalata ama goobaha xanaanada caruurta ama dhakhtarada iyo adeegyada iyo taageerooyinka kale ee doorka muhiimka ka qaata in hore loo arko calaamadaha autismka iyo in qoysasku helaan taageerada ku haboon. Amaze waxay bixisaa adeeg taageero telefoon oo bilaash ah oo la yiraahdo Autism Connect, halkaas oo ay dadka autismka qaba iyo qoysaskoodu ka doonan karaan talo, taageero iyo in loo sii gudbiyo meelaha kale ee baahidoodu ku jirto. In badan oo ka mid ah dadka talada ka bixinaya autismka ayaa qudhooda ah dad autismka qaba ama qoysaskoodu haystaan caruur autism qaba, sidaa awgeed waa dad si qoto dheer u garanaya waxa ay ka hadlayaan.
I really encourage anyone who's listening who wants to speak to an autism expert to give us a call.
Waxaan runtii ku dhiirigelinaynaa qofkiina dhageysanayaba ee raba inuu la hadlo autism yaqaan inay na soo wacaan ama web chatka la iska arko nagula muuqaal hadlaan iyagoo naga soo wacaya nambarka ah 1-3-8-6-9-6. Turjubaanana waanu haynaa. Intaanu sii diyaarsanno baanu ku soo wici karnaa anaga oo turjubaankii wadana. Qorsho la yiraahdo National Disability Insurance Scheme oo loo soo gaabiyo NDIS ayaa ku dhowaad 7 sannadood ka hor loo bilaabay in lagu caawiyo dadka Australianka ee qaba naafo culus. 440,000 oo qof oo ka mid ah 430,000 ee taageerada NDIS ka hela waa dad qaba autism, badankooduna caruur yihiin. Waxay kooxduna noqonayaan dadka ugu badan ee isku naafa ah ee NDIS ku taageerto. Maamulaha laan ka mid ah NDIS-ta Shannon Rees ayaa sheegtay in barnaamijka NDIS dejisay ee loogu talagalay in hore loogu ogaado autismku uu yahay mid aad muhiim ugu ah nolosha caruurta autismka qabta. Waxay kaloo sheegtay inuu cunug qoyskeeda ahay ka faa'iideysto barnaamijkaas dhisay inuu caruurta autismka qabta u horseedo nolol wacan.
So the way that the scheme is set up is that It assesses an individual's function as opposed to
habka qorshaha loo dhigay waa inuu qiimeeyo waxa qofku qaban karo ama aanu qaban karin iyo xaaladiisa gaarka ah ee aanu sameynin baaritaan caafimaad sidaynu ognahayna autismku waa waxyaalo kulmay marka waa inaan u adeegno baahida isku jirta qorshuhu qofka autismka qaba iyo qoyskiisa ayuu la shaqeeyaa si loo ogaado taageerada gaarka ah ee u baahan yihiin sida daryeelka dhaqdhaqaaqa xubnaha jirka daryeelo kale oo kala duwan daryeelka hadalka daryeelka dhaqanka dhakhaatiirta cilmi nafsiga iyo baahiyo maalmoodkooda kale NDIS-ku waxay kale oo leedahay adeeg turjumaad iyo kooxo ama qofof isku xidhiidhiya NDIS iyo dadka u baahan ee ka mid ah bulshooyinka kala duwan
the scheme and the agency is really conscious to ensure that we're breaking down any barriers for
qorshaha iyo hay'adda maamushaaba waxay si dhab ah ugu baraarugsan yihiin hubinta in bulshooyinka kala duwan laga horqaado caqabadaha hortaagan ha ahaadaan caruur ama qaangaad qaba autismka ama naafo kale nooca doontaba ha noqotee iyo inay fahmaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen dhegeystayaal si aad u heshaan macluumaad dheeraada oo ku saabsan autismka booqo websitekan ndis.gov.au ama amaze.org.au
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.